Jehovah Roi, Jehovah Elohim, kata Yahweh, kata Mawel, niepushe na shaka na dokemba, miagoso wazimu kichwani, na misiogopi, nikubwa vibaya, mkitenda kachizi, tunajua, hiyo yote ni lawama, laana.
Yeah, you know.